I will not bring somebody into my life just because they please me. I'll submit myself, my destiny, my future, my future.
Watu mama abanga nibo glasi samtana mikapela. Bazok nigu tando gotu aluna meva. Baseke nawe umuchiga begu seba. Batu muntu so kubu lipsen. 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 Meno maswe upula ya iteha. Bazoteka ngawe noma ushupeka. Yembe zisiteka. Ngiyakhala. Ngiyalazi lo thando lunamacala. Ngiyasaba. Umuntu sokudubula ebusweni. Abe nesibindi ahleke nawe ekuseni. Wathi umama bengitheni. Engibathembile bangijikele ekufeni. Phela mina manje ngabe ngisemathuneni. I know it's hard but I'm feeling so strong now. So you can't. Wathi umama abangani boglasi samtana mikapela. Bazokunikuthando kodwa lunameva. Bahleke nawe umujika bekuhleba. Bathi umuntu sokudubula ebusweni. Bathi umuntu sokudubula ebusweni. Bathi umuntu sokudubula ebusweni. I remember I was bullied back in the days, cause I really never knew me. Now it's a new me. If you're going through the same thing, you can do this. Wait, breathe. I know you're strong, I know that you can do this. Work on your dreams, go buzophumelela. Bazobuya begijima bonke bebekuhleba. Kanti nizonto njani. Mawusihlasela sizophila kanjani. Wathi umama abangani boglasi samtana mikapela. Bazokunikuthando kodwa lunami.